e le duuɓi cakitiɗɗi min jii kulle gollitirɗe jamani ɗen enda an fi mum ɗon ya yeeso
ɗum du konda gam batte golloɓe dow fi on enda fuu no nangodir no gollida fa no wooɗi.
Sigila indiraɗo ittakara o lawol mum tataɓol ni ɗume bawɗen wi'ude ko waɗi e ko jacci fa moƴƴini.
Duuɓi ɗiɗi ni endan fa jokka eɗen mbawi tati saabu min puɗɗi gollal tataɓal ngal du min jii golle ɗen endano henno waɗa himɓe yiɗɗuɓe gollal ngal dun ɗon no ɗuuɗa nonnoon fa hannde heɓuɓe mbar jariji to amin ɗo endan komin gaɗi itta kara ɗum du ɓen ɗon ɗon no keɓa mbar jariji e nder afrique no jiye fa wooɗa.
Hikkaniide en daari ɗum ɓeydi fa balɗe sappo dow wakkati keɓaɗo gam windude inɗe natoɓe sigila o ko saabi
hewɓe ɗum hay inne keɗum en komin ɓeydi ñalade nden endam ba ko tawa no anda hitande warde hitande woni ko tewtol ngol endam wonno waɗe woɓɓen ɗon laatiɓe harata ko waɗa talkimu en law ɓen ɗon min gaɗi heɓa naata e tewtol ngol
endam.
Nde en daari hano hana filla gaɗol ittakara tan tawda ɗon oɗon tawda sigilaji kewɗi misali sigila durwo yaadu yeeso leydi hano iri sigila indiraɗo sigila guro nafiiɗe noy wuro nafiiko wawa tindinirede.
C'est la porte d'entrée du développement rural.
Ɗum ɗo kañum woni damal natirgal feccare e nder laddeji kañum e nder gure ladde ɗum wallandu kono ko wata ko tampiriji gureɗen ƴuwa ɗum walliran du hara saru suuji ko laati ko yiɗa sanne ayo no hoytinanan himɓe du konno taw teɓɗon endan keɓa kabaruji ɓeyda du konno andal muɗum en dow sigila oɗo ni wona yarde téléphone uji nder gurɗen tan woni kabaru on nden noon no wodi saru suuji na mbiyen golle ko hani waɗe yaade e himɓe ɓen misal nde hoƴam hara filla cellal no wodi ko wonno waɗe hono wuuro heɓa waɗanede télévision mo cellal no wondere nokkuji kewɗe en ka noon woni min jiɗa min cow min cowta hono gaɗol télévision ji cellal ɗi enda nder nokkuje ɗen endan ɗum ɓattito himɓe ɓen endan tawe ɗum tiɗna ɗum en fey
seeɗa.